Tesla on the bitch. That dog.
Hit a boy. Sin City Music.
We are one love. Nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire. We are one. Nothing to separate us. We are one. We are one love. Nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire. We are one. Nothing to separate us. We are one.
Baby, you know love where you know.
Nakupenda.
Mafisi wanafanya mambo yao.
Kimpango.
Angalia baby si yangu
kwenye pango.
Usiwape hata hilo mango.
Hilo mango.
Nina raka baby kabo mwanga.
Kabo mwanga.
Mapenzi ni kupemba kauridhike. Ombi kujibiwa mempata.
Mpata mie.
Tutaeshe. Maisha ya umoja.
Ya umoja.
Maisha ya upendo.
Ya upendo.
Maisha ya umoja.
Ya umoja.
Maisha ya upendo.
Choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire. We are one. Nothing to separate us. We are one. We are one love. Nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire. We are one.
Hero boy.
Nothing to separate us. We are
10 over 10, baby girl, nani bamba. Hicho kiuno chako na mafisi wana shanga. Big around ta, macho wana kaza. I feel so right, I feel so good. Kwa michezo ya chumbani. Kwa michezo ya chumbani. Nidekeze, kudekeze. Ninogeshe, kunogeshe. Nieleze, nikueleze. Nikuonyeshe penzi baby, oh.
We are one love, nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire, we are one. Nothing to separate us, we are one. We are one love, nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. One.
Mapenzi na mabawa twende haya. Bosongo na robimba kaodhaya. Walete shida wakanyange nyaya. Kwa wenye wivu hatunanga ubaya. Biblia some ni Isaya,
hey.
Tunapenda na kupenda na aitwe mama na baba na penzi lindoge na. Tunapenda na kupenda na aitwe mama na baba na linoge na.
We are one love, nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire, we are one. Nothing to separate us, we are one. We are one love, nothing is above. Tuna choma choma bado bado tuna move. It's only the future we desire, we are one. Nothing to separate us, we are one.
Nilikupenda shape una figa. Tuwatirane buna chinko na maiga. Wanajita fisi wambia mendo tiger. Twende makejani tutulize makali.
Penzi kambasi twende nyumbani. Umone daddy pia na mami. Tupe baraka tuishi na mani. Tuone vision 2030.
Oh na 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 na. Oh na 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 na.